madem, s taky madem, madem.
It is Ghost Beats.
Nacha madem, so kwamba sori jali, mwenzenu na filisika ni hatari. Napenda miliki mademu wengi, ila tatizo changes na nitoka kishenzi. Juzi nilikuwa ghetto na fisi, Mariamu kanambia nataka chipsi. Nangono ilivo na ibilisi, nikamchomea chipsi ki whisky na filigisi. Bunde sikaingia simu ya Asha, baby lile bando la wiki limekata. Alafu nimechoka samaki, wanabiba sitaki, nataka mishkaki. Nijana tu nilienda chuo, pale CBE nkapata baby ya kijaluo. Ile kuyomba promise la mada, hey kanambia baby nilipie kwanza ada. Kazi yenyewe sina, mi mwenyewe mission town. Alafu napenda mademo mjini town, wanachuna mademo wanakata steam. Ah, ndo mana wanamua sometimes nazima sim. Yule mara wigi, yule mara vocha, unadaiwa na mangi mwantu mwalikopa. Ah, mademo wengi babangu utaisoma, ni sawa na miliki kitocha toto yatima. Yani mademo wangi, mademo staki madem. Yani madem, madem staki madem, 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 staki madem. Hey, pisi za chuga mpaka zivute todi, mikichwa cha panzi bila zanzi ya hanogi. Bilo babe kwenye penzi haiwezi, utasikia secha liu silete odezi. Bwana, mademo bongo na ropoka, mina kiswa swadu halafu kimechoka. Chenyewe sasa mpaka utachoka,
baby nunulie macho matatu imetoka.
Ichi kitu nakataa mambo ya mzamza, kila nikimpigia simu ghafla na shikwa na njaa. Sijui yupi ananifaa mpaka sasa na shangana, niomba hela ya sadaka alafu na mkutaba. Hivi madem, nani alibwaroga? Mnakopa nyinyi alafu tulipe vikoba. Nakausha usidhani mimi zoba, unadai umerequesti alafu unapanda boda. Anakunywa bia anatoka mbio, anakubip na ulituma salio.
Nomba laki moja umesho fagio, nataka kwenda uturuke nikaongeze kalio.
Yani mademu wangini, madem staki madem.
Yani madem,
madem staki madem, 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 staki madem,
madem, madem.
Mademu wengi,
madedede,
utapata magonjwa,
madedede,
shauri lako,
madedede.
Haya, the sound from Nyasubi, Ndana Mbanyu, N-A-C-H-A, Nacha. Ebwana minacha mademu unajua, natafuta pisi moja kari, afu natulia wanangu. Mana mademu, yani, kwanza mademu, ukutane na oklabu, wakumbela ya bia. Ah, labda sio mademu wa mjini. Wanakula hela, mademu, muulize konde kwa kajala. Yani mademu achana nao, kwanza kwanza analitoa malazi. Yani mademu, navoa ogopa. Puu, anao.